ngithanda ukukubona ngavele ngabona maqondana. Hleziya thokoza mangikubheka mehla qondana. Kodwa ntokazi, sandwa sami ngisengakhotha. Wena ndoni yamanzi siphalaphala ngibona indodana. Bayasho bathi, hinduka enhle semazweni. Aphelile amahlathi ngishawa imvula ngilale wena. Akekho omunye, ngizwa wena enhliziyweni. Ngenza indoda eqotha uzubekezela emshadweni. Umhlaba ngihambile akaze ngibona ofana nawe. Ngowekhethele, akekho omunye esithandwa sami. Abelunga amandiya ngisho eChina mawenkani. Umshango obheka mina ngedwa ngisithola sengihlanya ngawe. Hayi mina ngiyaphika basohlukanisa wufa. Emgodini sibabili ngizofa nawe lodwa ithuni. Sithandwa sami, themba mina ngilosi yokulunga. Bathi uthanda liboni kodwa babheke lethu likhula.
If you leave me I go crazy. You my baby, cause ain't nobody like you. Now when I wake up, Charlie. Now when I wake up, Charlie. Now when I wake up, I get to find it now. Ain't nobody like you. If you leave me, I go crazy. Cause my heart gives you my baby. Cause ain't nobody like you. Now when I wake up, Charlie. Now when I wake up, Charlie.
Bathi kuhle kwethu, songena sesitodoba. Awubambi isandla sami sililezele esikotosa. Awundoni yamanzi, awusengikhathele ukunyonyoba. Awungenza indoda eqotho namhlanje ngiyokulobola. Zothuma bomalume nasinkomo nje zokikisa. Zocaphuna kusale kwezikababa nje ngizopipisa. Jabula amanene sezoshaya nje zokotisa. Shanyela amabali emagcekeni nje zohlobisa. Funa wena wedwa akekho ofana nawe. Inhliziyo ethandile ayibona ofana nawe. Wisiphalaphala, mntana omuntu uyilanga liphuma. Windoni yamanzi, wisiphalaphala mina ngiyavuma.
If you leave me, I go crazy. Cause my heart gives you my baby. Cause ain't nobody like you. Now when I wake up,
Charlie.
Hello when I wake up,
Charlie.